Tell me how you feel Nilezi siya zako, nilezi siya zako Nunyeshe Shia, jinsi unavyo niangalia, jinsi unavyo nitazama Shuri ongea na mi, baby ongea na mimi Yonari, let me talk to this girl man
Cause every time I sing this song oh. Your mood changes Emotional all on floor Every time I sing this song
Yeah
Your yeah. changes Emotional all on the floor
Sheer.
Tunaimba siya jaiba
Na mini unanipenda soko vile mi rapper nope. Ni jeans na vya kupa vitu bro inataka yes. Unakile na chetaji, unakile na chotaka uh-huh. Wengi wame hasu juu yako mevapa nice. You know what baby girl, you're so lucky Jeans na vya wakwepo na shikana mashati Nipangu shakasa au supoteze wakati Usicheze na midoli, hao midoli ya wangati Jocheze na misema na mikila wakati ma Mina future yako, wuna future yangu Mina series zako na we unatunzo zangu basi mshima kwenye upepo usiweke makusudi baki innocent usijivike ugaidi sema kwa upole sinto sema kiukaidi paka nimefika level his baby ujue hii ni serious atuwezi kutengana kama Bob na the Wailers ukua madui kama Park na Notorious design ya Joe na yeyo I'm so curious Joe Makini wa Simon kwangu na thamani zaidi ya mgodi wa Diamond come on ma
cause every time I sing this song
yeah. Kufika pale ulipo nifikisha Jinsi ulivyo mtamu ni kama huniongesha Kama kiss ni matone ya mvua huniongesha Kama kiss ni matone ya mvua huniongesha Siwezi kusema kwa unajua kila kitu wala Wezi kusema kwa unajua kila kitu kama Kupenda nikasoro staki kukamilika tena Wanafika kileta kibidi nitakuwa mkatili sana Sikuizi ni ngumu kila mtu kuaminika So sikuizi maneno joni mtu wa vitendo MC wa mwisho wa ukweli mkali asiye na skendo Pingu zitafungwa baby haitokuwa tena magendo Ikiwa hard time or good time zote kubali Madogi style wima mikunjo chali nipo tayari ma Kini kama style wandishi na vocals zangu na pigi Yana kwa kikisha milele unabaki wangu nifate
Cause every time I sing this song
yeah. Yeah.
Your mood changes Emotional all on the floor Tunaima siya jaiba Every time I sing this song
yeah.
Your mood changes Emotional all on the floor
Nimo tu wa mzigo wendo wangu mokozi Usinipige kibuti na mshaara wa machozi Yangu ya ukweli ya kuogeshe bafuni Moyo wako wa upendo initizame usoni Zampigiani nimetenda paka unitupe motoni Siwezi nikakuacha uwe queen of sorrow Sema tuta ni miss kama bahari na wapogoro Lakini nakuahidi matarudi tomorrow Nifunge jela ya mapenzi Sio mabusu sihitaji mzamana kutoka usiniruhusu Asubuhi njoni chape na mjeledi wa mabusu baby Njoni chape na mjeledi wa mabusu
Nifate
Cause every time I sing this song
Kila wakati, kila wakati
Your mood changes Emotional all on the floor
Put your hands up Put your hands up
Every time I sing this song
Kila wakati, kila wakati
Your mood changes Emotional all on the floor
Put your hands up
Every time I sing this song